sifuna ufundilizwe phambi koba sithandaze. Emva koko sicela umzana uFrank ngoqinisekileyo kunintsi ekumele axele akuthethe. Apho umpostile uPaulos ubhalela uTimothy kwisahluko sesibini kwileta yokuqala. Ncwadi yokuqala kuTimothy kwisahluko sesibini apha uthi ukusuka kumqolo wokuqala. Ndiyavuselela ngoko kuqala kwinto zonke ukuba kwenziwe izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola sinokuhlonela uThixo nokundileka konke. Kuba oku kuhle kwamkelekile emehlweni kaThixo umsindisi wethu. Ongayena bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso. Kuba mnye uThixo, mnye nomlamleli phakathi koThixo nabantu, umntu Kristu Yesu, lo wazinikelayo ukuba abe yintlawulelo yokukhulula abantu bonke ubungqina ke obo bokungqinwa ngamaxesha angawabo. Endithenda miselwa bona mna ukuba ndibe ngumshumayeli nompostile ndithetha inyaniso ndikuKristu, andixoki umfundisi wentlanga elukholweni nasenyanisweni. Yanga uThixo angasinika ubomi bokuba sikwenze oku. Yanga uThixo angasinika intliziyo yokuba sikwenze oku. Njengoba umpostile uPaulos ethethe apha ubhekisele kuTimothy nakubasebenzisi bakhe, namhla eli lizwi okanye uThixo uthetha nathi kum nawe ukuba sithi njengoba athethile umpostile uPaulos wabonakalalisa inkuthazo uba senze izikhungo nemithandazo nemibulelo nezibongozo ngenxa yabantu bonke nangako konke okuThixo akwenzileyo kuthi okanye kwenzele thina, siyazi ukuba ukubekile ubomi bakhe usihlawulele, usihlangulile wasimisela kubango lwakhe. Kwaye umpostile uPaulos akalibelanga ukuba kuthandazelwe onke amagunya bonke abo basezikhundleni basingayibeka ngaloo ndlela, uba siphile ubomi obunoxolo nabonke obuThixo nokunyaniseka kobomi. Ngako oko siyavuya kuThixo wethu uba sithe sanikwa ithuba uba sikwazi uba sihlangane phambi koThixo ngokuthula nangoxolo. Asiphazamisekanga, sinelungelo kunye nenyweba yokuba sihlangane. Ngako oku sithanda uba sime sibulele iNkosi sonke sicele emva kokumzana uFrank. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngokuthembeka kwakho nobukhulu bakho. Inyweba enjani othe wanika yona, wasinika sonke oThixo, kuze sikwazi ukuza phambi kobuso bakho oNkosi, basikudumise sizukise igama lakho. Nkosi emazulwini, akhange ndifanele Nkosi, yintoni na endithe ndafanelwa yiyo ukuba uthe wandibonisa ubaba lolukhulu kangaka oNkosi? Hayi kuphela kum kodwa kubo bonke abalapha kunye nabo bangakwazanga ukuba babe lapha oThixo. ONkosi, siyakubulela uba singakwazi ukuba silamlelelane. Nkosi, siza phambi kobuso bakho ndikunika imibulelo. Ndiyakubulela kwaye ndiyakucela Yesu Kristu, thetha nathi Nkosi, thetha nabo bonke abantu abo wabafelayo, thetha nomntu ngamnye olivayo ilizwi lakho. Kwaye masikudumise Nkosi, sikelela umlomo lo uza kuthetha ngawo Nkosi, thambise. Kwaye masikudumise ngokunjalo, siyathandaza Nkosi, sithandazela umzana wethu uRuth ocele ukuba simthandazele o Thixo msikelele mnike ubabalo Nkosi xa evula umlomo wakhe Nkosi kuba igama lakho Nkosi malinikwe imbeko nelizwi lakho lithethe ngokucacileyo nangenyaniso siyakubulela ngako o Nkosi ndiyacela iba nenceba kuthi amen ningachopha phansi. Indumiso nembulelo kuyo Inkosi. Siyavuya kuThixo uba singaba lapha. Njoba ndiqhubeka ndisitsho ukudumisa ngomoya nangenyaniso. Xa sicule eliculo elilesibini. Kwaye safika kwisitanza sokugqibela. Apha ithi ayiseyo ndlela yakho nentando yakho. Oyigqiba wedwa ayisiyo ntando yam nendlela yam nguwe kuphela ogqibayo akwaba oko singakuthetha ngeentliziyo zethu ukuze uThixo anike impendulo yakhe ayisiyo ndlela yakho nentando yam nguwe kuphela ogqibayo ndiyazinikela kuwe ngokugqibeleleyo uya kuba into yonke kum emva koko into esiyiculileyo kwisitanza sokugqibela ngokunjalo izozaliseka uzityhilile kum owuNkosi ngothando ngobubele obukhulu njengomalusi uye wandithwala kamnandi ngomonde olunothando sinqwenela ngeentliziyo zethu zonke uba Inkosi inokusikhathalela uba inokuzityhila kuthi kwaye kuthi ngoko kungasayi kubakho nanye indlela okanye intando eyiyeyethu kodwa njengokuba umsindisi wethu yena ngokwakhe wacela wathi mayingabi kuko ukuthanda kwam kodwa makwenziwe okwakho ukuthanda. Emva koko njengonyana kaThixo wayengumzekelo kuthi kuko oku. Ndiyazi zimbini izinto ezahlukileyo enye kukuthetha malunga nentando kaThixo enye kakuhle kakuhle kukuyenza. Ukuba siyithetha ngokunyaniseka uThixo uzawusenza uba siphumelele. Ndinezinto ezilungileyo mandizithethe. Ngokunjalo nemibuliso evela kwabo bathe basikeleleka kolu hambo lokugqibela eSingapore, eIndonesia, ekwePhilippi, ngoku okokugqibela eGreece. Naphi na kukhona abantu abanxaniweyo abalambileyo belambela ubulungisa. Kwaye sinobungqina olunamandla nelizwi likaThixo uba silinikele ukuba silazise. Into engenakunikelwa nanguye nangubani na kuzo zonke izizukulwane. Kwaye kumele ndithi sithe kanye kwakhona saba namava ngokuthembeka kukaThixo. Ngokunjalo uloyiso likaThixo olutyhiliweyo kwakhona nakwakhona ngomoya wakhe nangelizwi lakhe. Kwaye ungabona ukuba apho abantu baqhagamshelana khona iintetho zikamzana uBranham bengazibuyiseli eBhayibhileni akusebenzi. Umyalezo ongcwele awunakuze uphume elizwini likaThixo oko akunakwenzeka. Ubungqina bukaThixo, ubungqina obugqityiweyo bukaThixo zizibhalo ezingcwele. Kwaye ulungiselo lukamzana uBranham lalubandakanya ukutshilwa kuthi icebo likaThixo losindiso kunye nemfihlelo zifihliweyo. Asikhange si dubulele phezulu. Asiyo rocket ngokunjalo njengabantu bakaThixo sibuyiselwe kwisisekelo esiluqobo. Elalisele libophelela ngabapostile nabaprofeti kwaye sithi sibe nokwakhelwa. Sakhelwe phezu kweso sisekelo. Kuko konke siyabulela kuThixo, asiculanga nje kuphela. Thanda ukubuyela kuko oko kodwa sikuthetha ngeentliziyo zethu zonke. Uzityhilile kum, owu Nkosi, ngothando nobubele obukhulu. Njengomalusi, uthe wandithwala ngobubele, ngomonde ogcwele uthando. Ngumonde ongakanani na, Inkosi, elibonakalisileyo kubomi bakho nobomi bam. Sonke besiya kuba sesidikiwe ngoku kwixesha kudala, kodwa Inkosi, othe yasithanda ngothando lwayo lwanaphakade ayinakukunceda kodwa kunyamezelana nathi ngomonde omkhulu kwaye ibe nathi side sibe naye. Manibuyele kwisitanza sokugqibela. Ayikho indlela eyakho nentando yeyakho. Nguwe kuphela ogqibayo. Ukuba oku kungathethwa ngokunyaniseka ngathi sonke. Kwaye kuya kumele ukuba kube njalo. Akunakwenzeka kuthi uba sifikele ekugqibeleleni kwintando evunyelweyo kaThixo. Iza kuba yintando egqibeleleyo kaThixo. Makungabi khona mnye ozenzela icebo elelakhe ngokubhekisele kwinto yokuba intando kaThixo egqibeleleyo kumele ibe njani okanye indlela kumele ibe njani. Iyawusoloko kwaye iyawukuza yahlukile ngendlela esingathandi uba ibe yiyo ngawo onke amaxesha. Kodwa ukuba thina sinalo mnqweno entliziyweni zethu, ngoko siya kuba namava uba uThixo akusikhokhela abe nathi kwilizwi lokuvula. Ngokunjalo sifundile into esiyixelelweyo apha thina, okanye ngcono ke mna andisoloko ndikuthobele oku ukuba kumele sithandazele amagunya. Sonke siye sikhethe ukukhalimela, masinyaniseke nje simhlala emgwebeni ngawo wonke umntu onegunya endaweni ethile. Kwaye oku nokuya abakwenzi kakuhle oku kungayinyaniso. Kodwa iBhayibhile ithi masibathandazele kwaye mhlawumbi bazenza impazamo ngokuba asikathandazi ngokwaneleyo ngabo. Njengabantwana bakaThixo siyityuwa yehlabathi, sikukukhanya kwehlabathi. Kwaye ukuba ufunda incwadi yesibini uTesalonika ngokuqaphela ithi kuqala kumele asuswe endleleni, emva koko lo ongenamthetho uzawutyhileka. Njengabantwana bakaThixo abathe bamkela umoya kaThixo, sithi abo ababambela ngasemva kungenjalo ugwebo lukaThixo beliya kuza kudala. Apho Paulus ubhalela umsebenzi umncedisi wakhe uTimothy uthi, ndiyavuselela ngoko kuqala kwinto zonke ukuba kwenziwe izikhungo, imathandazo, izibongozo, imibulelo ngenxa yabantu bonke. Ngubani okwenzayo oku? Ngubani okwenzayo oku? Akwanelanga kuthi ukuba sibajonge, emva koko mhlawumbi sibanyelise ngenxa yokuba bethathe indlela ephangaleleyo. Kodwa uthando lungcwele lomsindisi kumele lisibambe ngokutsha. kwaye kumele sibe nonyamezelo ngabantu abangekaqapheli babe namava ngoThixo nosindiso. Ukuze izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo yenziwe ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, kuze sihlale ngokonwaba nangokuzola sinokuhlonela uThixo nokundileka konke. Masithabathele enhlizweni, mhlawumbi ngoko siyawubangcono kunoko. Andikholwa ukuba likhona noba linye ilizwi likaThixo elithi uba sithe salizalisekise aliyikuba nesiphumo esihambisana nentsikelelo. Lonke ilizwi likaThixo linelungelo lokuphila kwaye ngokuqinisekileyo liyakuzisa intsikelelo kunye nalo, ngokuba oku kulungile kwaye kwamkelekile emehlweni kaThixo umsindisi wethu. Ongabonke abantu bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso. Le yintando kaThixo kwaye ngokuba asazi ukuba ngubani ozawukwamkela usindiso, ngubani ongazukulamkela, ngumsebenzi wethu. Basithi ngokulula nje sinikele kumsindisi abantu, sibacele ukuba bakholwe kuye. Ngokwesibhalo, xolelaniswani kunye noThixo. Pamba sithandaze, benifuna ufunda umqolo mbalwa kwindumiso esahluko samashumi asixhenxe ananye, umqolo weshumi nesibini. Oye Thixo, musa ukuba kude kum. Thixo, musa ukuba kude kum. Thixo wam, khawuleza undincede. Siyaqaphela ukuba oku kuthethwa kuvela kwinzulu ezingakanani na. Thixo wam, musa ukuba kude kum. Thixo wam, khawuleza undincede. Sixhomekeke kakhulu kuncedo lukaThixo, ngoko sibe nokuqaphela emva koko. Xa athe wasinceda, sincedekile. KuThixo yonke into igqibelele. Kumele nje sibe nomdla, njengoba siqinisile ngaphambili. Kumele sikwazi ukubeka intando yethu kwintando yakhe. Umqolo weshumi elinesine. Ke mna ndiya kuhlala ndilindile, ndongeze endumisweni yakho yonke. Sifuna uzuko loThixo wethu balunyuke. UThixo wenze into ezinkulu, ezizukileyo, ezimangalisayo ligama lakhe. Kodwa apha ke mna ndiya kuhlala ndilindile, ndongeze endumisweni yakho yonke. Ingaba longezwa kanjani uzuko lukaThixo? Ingaba wazizuzela njani uzuko na? Ngokwenza izenzo ezikhulu ezihamba ngapha kokuqonda kwethu, ngaphezu kwesinokucela. Ke mna ndiyakuhlala ndilindile, ndongeze endumisweni yakho yonke. Ukuba sithi ngokunjalo sibe nomnqweno, hayi wokuziphilela ngokowethu kwaye ngokwezibhalo, lo ofuna uba nozuko makabe nozuko enkosini, ukutsho ke ukuba unenceba. Paulus uyabhala, makungabikho mntu uzizukisayo. Ubani uApolo, ndingubani na mna, ingobani na abanye? UKristu mayibe nguye kuko konke. Ndikhulise lonke uzuko lwakho. yanga uThixo angasinika ukuba sibe nokuqaphela uba uThixo yanga angazukiswa ukuba uzuko lwakhe linganyuka ba ilizwi lakhe lingangqinelwa ba izithembiso zakhe zizaliseke. Sonke siyazi uba sonke isiprofetho siyazalisekisa ngokwaso, kodwa hayi ebandleni. Ebandleni ukholo kumele lube khona phamba uThixo azalisekisa izithembiso. Yonke into uThixo ayithethileyo elizwini lakhe le yenzeke ehlabathini kungekho kungenelela mntu. Nditsho nangeentsuku zokugqibela apha indlala uqheka komhlaba na zonke iindidi zezinto, akho mntu ayidinga uba kuthandaze loko kwenzeka ngoba uThixo ekuthethile. Kodwa into ezawukwenzeka kuthi nangathi ingaba kunokwenzeka kuphela kuthi nangathi uba siyamkhola uThixo sizibeke ekuzibonakaliseni kuye sithi Nkosi. Injongo yokuza kwethu apha yile ukuba uba sikhule elizukweni lakho kwaye ukuba usisebenzise ngokunqwena kwakho. Uqolo 15 uthi umlomo wam uyakubalisa ngemisebenzi yobulungisa bakho neyosindiso lwakho imini yonke, ngokuba ndingawazi amanani ayo. Ndiya kuza nemisebenzi yobugorha benkosi uYehova, ndiyakukhankanya ubulungisa bakho wedwa. Xa ufunda oku uyaqaphela ukuba into niyeza kumadoda kaThixo. Amadoda kaThixo aza ekwesiphi kweyiphi imbeko na ebusweni bukaThixo? Thina okanye ndithi mna kule meko sinesiqhelo sokuza kwizinto esinokuzibala okanye ezisivusa ubunzima. Ukholo luza ngokuva kwaye intshumayelo ayimgqithi uThixo kodwa ikhokela kuye, kwaye iyatyhila kuthi into ayenzileyo, kwaye unokukhumbuzela onke umsebenzi wakho namandla. Kwaye size kuye phambi kwakhe kunye nazo sithi Nkosi, wena owakwenza izinto ezinkulu, wenza igama elikhulu uzenzela wena, wafumana uzuko, unguye namhla, unokwenza izinto ezinye namhla ukuze ilizwi lakho lingqinwe, gama lakho lizukiswe, abantu bakho basikelelwe. Ndiyakuhamba ngamandla enkosi uThixo, ndiyakubalisa ngobulungisa bakho kuphela. Oh, imbulelo kuwo uThixo wethu. Xa sijonga semva nathi okunjalo tungamnye kuthi unezinto esinokuzikhumbula ezi uThixo azenzileyo kubo ubomi bethu, kubomi bam nakubomi bakho. Kwaye ukuba uThixo uthe wavula ilwandle libomvu amatyela liwaka angakhilo kukuthi, ngabe besinokuzuza ntoni na kuloo nto? Imisebenzi emikhulu kaThixo mele someleze elikholweni lethu. Mele asazi into ayenzileyo, hayi kuphela oko, mele sazi ukuba wenze izinto ezinkulu esenzela thina. Ndiyakuhamba ngamandla enkosi uThixo, ndiyakuxela ubulungisa bakho, nditsho obakho wedwa. Oh, zizincomo ezinjani ezivuka enhlizweni zethu ezibheka kuThixo? Singenza udweliso lwento uThixo ayenzileyo. Awu ukhokhelo wanika umkhombandlela wavula iminyango walungisa indlela. Wabiza abantu baphume ebumnyameni waze wazitshila kubo. Ngokunjalo kuwe nakum Mqolweshume nesixhenxe othixo wena uthe wandifundisa ebutsheni bam. Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo. Ingaba kumangalisi na oku? Ingaba asithanga uninzi lwethu lwawa elutsheni ebutsheni bethu xebe sava ebuncinaneni bethu ukuba asingabo abehlabathi, asingabo bale ndlela iphangaleleyo entshabalalweni, kodwa uThixo ubeke ubango kubomi bethu. Oh Thixo, undifundisile ukusuka ebuncinaneni bam kwade kwase ndaxela imisebenzi yakho emangalisayo. Ngoku ngokunjalo andinenwele grey Nkosi, ndinenwele zimfusa Nkosi, ungandilahli. Njoba sazi kuba khona abanye kwizibhalo ezingcwele abaqale kakuhle kodwa abaphela kakuhle. Iloo nto sithi jonga isiphelo sabo. Inoyola indoda ethi njengoAbraham, ngoIsaki, ngoYakobi ikwazi ukungqiyama ngokweankile naxa amehlo akhe athe akhula asonga izandla zakhe wasikelela wathi, Inkosi, oko ithe yangumalusi wam kubo bonke ubomi bam. Xa abantu banokujonga ngasemva kwiminyaka abathe bayiphila baze bangqina, wayinkosi ithe yana ukusukela ebutsheni bam ithe yandifundisa, ndithe ndaba namava ngezimanga zakhe ndazivakalisa, ndangqinela ubabalo oluthe lanikelwa kum. Emva koku ngokunjalo andimdala ndinentloko engwevu, o Thixo ungandilahli. Kwaye apha sinaso isithembiso, andiyi kukushiya, andiyi kukulahla. Inkosi iyakuba nathi ngawo onke amaxesha. Ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha ngobugorha bakho kubo bonke abayakuza. Siyafunda apha ukubonakalisa ingalo yakho. Ingaba ingalo elambathayo, kodwa imisebenzi kaThixo iyabeyisa abatyhafileyo. Isandla sasekunene siphethulwe yiso. Singacinga ngengalo kaThixo, ngengalo yasekunene yenkosi. Omnye ucinga ngenyaniso yokuba wenza imisebenzi emikhulu wazenzela igama. Ukuze ndikwazi ukuvalisa ingalo yakho, amandla akho kwesi sizukulwana sitsha. Ngoku kwabo sithi siphile nabo kwesi sizukulwana kwaye nangaphaya, kwaye amandla akho kuwo wonke umntu oza kuza. UThixo uzibonakalisile ngonamandla, kwaye andivanga ukuba utshintshile kwixesha elithile. UnguThixo kwaye ayibuyelo otshintshwa ngamaxesha, kodwa uyaphakanyiswa njengonaphakade othe walice wabanecebo ngexesha kwaye kweli xesha qaphela icebo lakhe losindiso kubo abo abazivumelayo ukuba babandakanye kulo. Kimi elinethoba. Thixo, ubulungisa bakho buye bafika phezulu. Wena uzenza izinto ezinkulu Thixo. Kubani na onjengawe. Kumele ngokulula sibe nokulindela. Uba uThixo akenzanga nje izinto ezinkulu kuphela. Kodwa uyazenza into ezinkulu ngokuba unguye. Ukuba silindela nganto akho nto ezakwenzeka. UThixo ufuna basimthembe ngokuninzi. UThixo ufuna thina basimkholwe. Ngokuba ufuna ukubonakalisa amandla akhe nozuko. Ubulungisa bakho kunjalo uThixo fikele phezulu. Wena uzenzayo izinto ezinkulu uThixo kuba nawo njengawe. Ngabe uThixo akazenzanga na izinto ezinkulu kubo mbethu, kubo mbakho, kubo mbam? Ngabe asiculanga amaxesha amaninzi bankosi senzele izinto ezinkulu. Siyavuya kuthule. Siyakudumisa. Emva koko siye sacula. Uba uzityhilile kum. Unoyolo lo angathi aze akungqine oku ngokunyaniseka. Uxolo amashumi amabini. Wena usibonisileyo imbandezelo ezininzi ezinobubi. Uyakubuya usiphilise. Ubuye usirhole ezinzonzobileni zamanzi ehlabathi. Kukangapi apho sikuthethe khona? Amakholwa awedwanga ngoba inkosi ithembisile ukuba iyawuba nathi. Noxa amaza olwandle egquma ehlola. Siphephile. Asinakutywila. Asinakutshona. Inkosi ithe yangena kubomi bethu bobugusha. Kwaye nguyo yalela lonke uqwithela. Nantona siyithetha inkosi sincede ngoba siyatshona. Ndiqinisekile. Ukuba bafundi bazame yonke into ngamandla abo. Ukuba bakwazi ukuba basilawule isimo. Kukuphela. Emva uba yonke into bayenzayo. Nento abakwazile ukuyenza yasilela. Baza ke kwinkosini bathi inkosi. Siyachabalala. Inkosi yama. Yathethilizwe. Kwenzeka. Kukuphela ngoko xa sithe sazama yonke into sasilela sibonakala uba siza enkosini. Kodwa ngoko unako ukunceda ngathi akekho omnye nokusindisa koko unxunguphala. Unokujika yonke into ngendlela yoba ngendlela ebesingenakwazi ngayo. Ungaqiniseka uPetros. Umlobi omdala ngokwempepha. Uyakwazi noba khona umoya nobuqhutela xa ingcali nengcaphephe ezinjalo zinokuza sithi inkosi awukhathali na sitshabalala. Thina njenge dibiza ukuba sizingcali ebukumkanini bukaThixo. Thina njenge ngcali kuwo wonke umyalezo singazibona kanjalo. Mele sifike kwinqaku apho siya kubona. Ukuba nantoni na siyenzayo apho ngasekunene nasenxela yanelanga sidinga inkosi. Kwaye xa sibiza kuye usondele. Kwaye yasibona isidingo sethu. Kunye nokunxunguphala kwethu asincede. Nditsho kwakhona uPetros. kwaphaya kwakhona abalobe abangochwepheshe kodwa ubulumko babo kunye nesakhono sabo safikele kupheleni baze bazenkosini waze wakwazi ukunceda kungafana kunye nathi sonke noba sizingcali noba kukhonjalongo wonke umntu uye azame ukuba alawule isimo sesikhephe kodwa uqhuthela aluthobeli lelusiza ngamandla ngamandla uba koko ngesaquphe siqaphele ukuba noba siyabiza enkosini noba siyatshabalala asisanako kunye ukhetha emva koko sikhale enkosini asincede ekungxunguphaleni kwethu usenze savu ukunxunguphala okukhulu nokuvuba unzima ewe sikuvile ngenyaniso uya kusidlisa ubomi kwakhona uze usiphakamise kakhona ezinzonzobileni zomhlaba uya kubandisa ubukhulu bam ubuye wena undithuthuzele uThixo wethu unako ukuba athuthuzele abadankumbileyo uba ancede abo banxungupheleyo kwenye indawo ethi bizani kum ngexesha lobunzima kodwa njengoba nditshilo ngaphambili siyazama ukuba sibe ngokuchwepheshe kuyo yonke into ngokwethu sikwenze oku singaqapheli ukuba asikwazi ukuba sichwepheshe kuyo yonke into zonke imeko ezisinqungileyo kodwa ukhona omnye onako ukuphumelela yonke imeko ebomini oyinkosi kuyo yonke into ngokuba wadala yonke into kwaye yonke into kumele iye kwaye xa siza kuye unako ukuthetha ilizwe elinye kwaye kuyenzeka ingaba sifuna ukuqaphela na ukuba sixhomekeke encedweni lukaThixo ukuba sinakuzinceda kwiimeko zethu ukuba sibiza enkosini ngayo yonke imiphefumlo yethu sithandaze Thixo thembekileyo elizweni lakho sifunda ngazonke imisebenzi emkhulu yamandla elisezukweni usenguye namhla sidumisa ubulungisa bakho sise siphakamise sivalise ingalo yakho imisebenzi yakho ngoba wenze izinto ezinkulu kuthi nokuninzi wena usibonileyo imbandezelo ezininzi ezinobuya kubuya usiphilise buya isirhole enzonzibileni yamanzi uya kubandisa ubukhulu bam ubuye wena ndithuthuzele xa abantu bethuthuzela bathuthuzele okwexeshana kodwa xa inkosi ithuthuzela xa inceda xa ingenelela xa isikelela ngoko konke kuye khona kwaye singaxhomekeka kuko oko asixhomekeki kwinto esinokwazi ukuyenza dala saqaphela ukuba asinakuzinceda okanye sinceda abanye sidinga uncedo loThixo wethu kwaye ukuthembisile kokuthi kwaye siyakholwa ukuba isandla sakhe sasekunene sisaphakanyisiwe nanamhla kwaye unako ukusinika ulweyiso njengabantu bakhe yanga lamazwi angasinika umdla omtsha oba size enkosini simthembe sithi Nkosi nabubomi bami buthathe yenza ngam ngendlela othanda ngayo. Yanga ungandinika ubabalo kuba ndicinge okulungileyo, kuba ndithethe okulungileyo, kuba ndenze okulungileyo, ndihambe ngokulungileyo, ukuze uThixo athi ngokulula asuse iingcinga zethu, zimvo zethu, iintliziyo zethu, ubomi bethu, abuthabathele esandleni sakhe, aze asibumbe ngokwentliziyo yakhe nangokwentando yakhe. Yinto leyo ndizinqwenela yona ngokwam, nento endiyinqwenela thina sonke ngentliziyo yam yonke. Amen. Masimeni sithandazeni. Bawethu semazulwini, ngokuvela kwinzulu zentliziyo yethu, siyakubulela sisonke ngawo amaculo, ngawo amazwi athe afundwa aze sazinikela kuwo. Siyakubulela ukuba uthe wathetha ngokungqalileyo kuthi, uba sivile amazwi akho kwaye sikholiwe. Ngoko ke siyakubona imimangaliso yakho, izenzo zakho ezikhulu, isandla sakho sokunene siphakanyisiwe. Nkosi ethembekileyo, nje ngoPetros na zonke ingcaphephe bekumele ziqaphele ukuba izakhono zabo mele zifikele ekupheleni, kwamele babize kuwe. Ngoko ingaba kumele siqaphele na ukuba izakhono zethu zifikele ekupheleni, sibiza kuwe Nkosi ethembekileyo. Yiza, yalela, thetha ilizwi lamandla ukuze imeko na zonke inkqwithela na yonke into ingathobela uwe, uze wena uqhubeke kunye nathi. Nkosi siyakubulela uba uthe wasomeleza sonke. Siyathandaza kuwe, sithandaza ngabo bonke abagulayo, kazo zonke ileta endizibambe esandleni sam apha eBhayibhileni, ngabo bonke abantu abanezidingo siyabathandazela Nkosi. Sifuna ubona wena usiva imithandazo yethu ukuze uphendule kulo ukholo lwethu, kwaye kuba uyakwenza oko ukuthembisileyo elizwini lakho. Kuwe makubekho umbulelo, indumiso, uzuko, imbeko nodumo. Sikelela ilizwe lethu, amagunya ethu, sikelela idolophu yethu Nkosi. Sendlala yonke into phambi kwakho ukuba ingokwentando yakho. Yanga ungakhokhela zonke iintliziyo kuzilizwi lakho, nokunikela kwakho kobabalo uthi kanye kwakhona lufikele emaphandleni okokugqibela, ukuze ibe bubungqina na konke okosindiso, yonke into oyidingayo. Masazi indlela zakho, uze usinike amandla okuhamba ngokuthobela kokholo, ukuze ukwazi ukutyhila wazise intsikelo yakho epheleleyo Nkosi. Siyathandaza uba wenze ngathi abantu abahambayo kwindlela zakho, abokholisiweyo ngabo, ukuze ukwazi ukungqina ilizwi lakho Nkosi ethandekayo. Kuwe makubekho udumo, uzuko nembeko kude kube ngunaphakade kanaphakade. Haleluya, amen.